Hola, njani ngabu right. Konda man the phone na couldn't write. Dicho lile letter yako na lena man phone na guyo ndicho lepa guyo. Mvilu right wena koja ndespanjana basal bako glenda wapa guyo. Klambe baya vute bona man lambe lencha ngenduku glenda wondi guyo. But my man lam fetu and yas ish. Once he was a nyani that day. Do you think was and I'm gala peka bandu kona cho bitch any time a kai? Angeke kwazi kunijonga yo. Yes, I'm kumbulu mama wakwe kala. Etweli zandle ntoka funga situs obhatala umama ilanto yenza kai. Ngiyika mfethu I'm never coming back. Angifuni nokuxelela where I'm at. Ndavuya kodwa xa usaphila mfethu eish benzoyika ngokubusa sibhedlele. Mhlawumbe ubuza nzonda ngokubendisa.
Ya mfethu manzuwara bangixelela.
Eish jo ngokusiva njani? Ungandiqhathi mfethu usiva njani nyani? I swear sangiqaphele yamanyana didn't know ukube yami real jo. Ndingumntana njathi into yodlala phansi sangiqaphele yami still jo. Eish baba kuphela ne airtime ndizakubamba ngelinye.
Your airtime is exhausted and your call has been terminated.
Ngimufile kanti usindile. Nabe njala bendazokuba kanti that shit was for real. Ngimufile kanti usindile. Nabe njala bendazokuba kanti that shit was for real. Uphumile esibhedlele indaba ezimnandi bendekenga ndimbulela kodwa unkulunkulu akavuma wathi no. Ndivuyile sovila bese ndingalali bese lendisithi ndimsekwela kugqibela kodwa ubabo wathi no. Uthi mandibuya sihlale toys kuma kusekho lula ngolo hlobo kodwa after le nto yenzekayo ndibulela umfetho sandibona njengomhlobo. I wonder why bekune-gun pa cause bekudinga fani bahlale toys. We having fun me and my boy ngoku ndiva khala sithonga qhwa. Hayi ngeke ndiphinde ndibuye pha. Ndizondijonga njani time ekhaya? Ndizomjonga njani umama ekhala? Bazondijonga njani abahlala? Ndoyika nokubona abazali bakhe ngoba ndiphantse ndababulalela umntwana. Umncane wam osenyongweni futhi yena usabonakalisa ubuthi umfana. Ngimufile kanti usindile. Mna ndandlala ndandingazukuba kanti my gun was for real. Almost killed. Umphefumlo semthanda ndingazi into ndimenze. Ngimufile kanti usindile. Mna bendlala bendingazukuba kanti that shit was for real. Kanti usindile. Mna bendlala bendingazukuba kanti that shit was for real.
Oh yeah.